kimukuza omwana alumanya bakyala ntyera obulamu bweteyerabira omunyiiza najjukira olubuto lwobwe lwamuluma najjukira ekyenda kye bwe kyakomolwa obwo olubuto lwebwe lwabagwa bannanga obutamanya muzadde kibi Katonda wawano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa nawo w'ekitalo ye yateesobeewo muwe kitiibwa yakuya nagwe n'akufuula omuntu tyomuzadde webankireyo mubatakulaba bwe wali omuto Katonda wawano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa nawo w'ekitalo ye yateesobeewo muwe kitiibwa yakuya nagwe n'akufuula omuntu tyomuzadde webankireyo mubatakulaba bwe wali omuto Abazaana abaana babwe namutikka ejjinja bw'atakotogere yakulaga omukwano ne yeesubya amasanyu n'aguma akuzaale n'akutangira ebikyafu n'akutaasa omuliro bwe tunuulira omuto olowooza omuzadde gye yakujja omuzadde katonda wawano ku nsi katonda wawano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa nawo w'ekitalo ye yateesobeewo muwe kitiibwa yakuya nagwe n'akufuula omuntu tyomuzadde webankireyo mubatakulaba bwe wali omuto omuzadde katonda wawano ku nsi katonda wawano yasiba yasumulula byonna tomuzanyisa nawo w'ekitalo ye yateesobeewo muwe kitiibwa yakuya nagwe n'akufuula omuntu tyomuzadde webankireyo mubatakulaba.